Ati, ati, sijipige kifua. Saina pita, malaya bitch kakando tuwezi kuficha. Ah, shafika na tushamu wa mzinga na mkota tatu shalewa. Ah, my baby galashani itamziza na mi bado sijamuonea magizgiz. Na tuko club, tuko locked in na machaji na mamurewa. Nzenza Arabia, aroma na nsensi mina masense. Alichezea gunman, akapatana in the night time na kajita woman. Asiezi patana na yeye, yeah, yeah. Kaba tuja kwarana na yeye, yeah, yeah. Na my baby god ashaitisha future, ah. Na sio hizo features, wachani patana na my time na in the future, ah. Tuko hapa tuna medi, tunaza skima beat, tunasirereka na majiman, ah. Wako ndani wakiuliza wapi, na tuko nje tunauliza nani. Akina nani walipatana na nani, tukawasha vitu wakatuita nani, wakatuitia kina nani. Na tuwezi kosana na wao juu ya bei, tulipatana na wao juu ya bei, na tukakula na wao juu hizo bei. Fuck man, wanatuita warazi man, rasta manati manati man, always on the jumping for the nati man, always on the rise for the outcomes, yeah. Atuwezi mind, atuwezi jali
Zeriji, huh? Junior na clan, tunakuja na maplan. Tunadai kuishi freestyle, na hii life ni lifestyle. Ni ukiponga ripo za upedi, sunajua minjo toklaga. Usani outside somewhere, checking a lot of pictures tu washani washa kwa frame, niliacha memories. Nilianza tu kufollow Jesus Mira kwa chini ya maji, huh? Walidhani joo mini mwere, na kuna venye bado walikuwa na kasenge. Drag me full times the best, the most time they get, huh? Nilianza meditation way up before me have school day, but ever since your mini still day, meditation mess up these days. I was a cook before ni kuwe the Titan, so ukibonga your mouth big mouth inaweza jo unadhani jo utanesha la ana. Sunset ndio zawadi minapenda juu, huh? Na kuachia expansion sunset before toka steam jo unajua usha asha bro mini kwa radiation punchline niko nikitoka kwa limit abaki jo ni ma consumption. Nilikuwa juu sainye mko chini na yo yo you can't compare me, huh? Yo ni vako jo bro sikuja na ufala jo ukona ukipiga riba mingi mingi na ninako zangu buda boss kama pato sako sunajua miza kwa niza kuwako, hey. Miniko pounds na saka nikisaka maybe money weight nimeipata muscle utadhani aje na kujenga aje unajua bro boss you can't feel me my free jo I got a mission to accomplish jo jana nilikuwa na kesho unajua masenengi bado ni na keja na ni the mansion I put myself in my ex ukiniacha jo. Since then I realized niko na fake life. I'm so heartless to the real test, but the loose and the deepest to the deepest. Ana mindo kwanga top laga asapaje riji washani ngamo na jo washani pata juna mina kujanata. Ati mi sinaga heartless nikiwachana big capital letters jo maybe message ndo only thing get me back, huh? Au makops walikuwa na ni back cho walidhani ati mi dines mini kusoro sai wana cheki jo mina baki na makoro, huh? Sai suna cheki tu mabro nasikia fiti asapa bado tuko fiti tunaseleto vifiti hakuna venye bado neza itres. Joke come now do utabake tumekupanguza joke sinu wa gugla nani ya kibla kwa bukla utadhani budet kwa baesa na machaji wameweza cho mtu napiga kanero west bure na tumedunga mbwenye na luku inatesa pale kanda egesa na tunasaka tumapepa niko na easter esther na venesa, hey. Chaji alicheki pro bonye ya katens nena sunda bantana kwa mbosho ili dizeno na chiki mini oro wananita sultan zorosho, hey. Msho kuja tu na goddess najua, msho wakicheki nikiingia dark night wanajua mimi ndo last king of Gotham jo ati mimi ndo natolea au maroro mangodha jo mlina kini step on jumu itabaki amesema pole juu misi zogu mi nishandu
dark side light this bitch up. Tunapulop na kok na itoka, east na west, unajua tunazoza. Tunapulop na kok na itoka, kok na itoka, unajua tunako.